kigeze kisera kyange bwatyo nansengulaku kawunga kamuwogo nandaza mu nsuku ezigudde akaleka nze era nsekerera abakeraano ne beekanula bambi bakeera mu nkoko ne banyula njuba enkomerero baffe ebikyayi beekata bikalu ebyantengudde sikyekulusanya walukagga nkimanyi nti okufuna kiba kitone kale ne bw'olitabaala obunaabaganga okujjako olwana ku kyabba bindula mbuto naye nga kyonoogabanayo byoya byanswa oyo eyatonderwa okuba nti aliba mufunyi sebo ne bw'alisobola ezo ture z'amagi bw'ebyo bye musiiba muwanuuza mbu atafune okakasa oli musanga azimbye muyenga olwo lw'olitegeera entegeka za mukama yatafune ne bw'omuwa akataleko wino bweriba bbanga dde n'emyaka kakiba ebiri oli musanga yeewolangege ku midaala nze mugenda kuntegeera bwe mutyo mpola mpola daaki neyankyawa muzze ku kifuba omwebaze nnyini byonna okuntonerekkula mbayigira ebinyuma mu ngero obuwagizi oyo namuyimba ow'empindi ye mukadde nnyabo ze nnava mu ntumbwe z'omusajja agwana ente ekiriza nto kisirinnya buyondo ndi muzukulu w'omugenzi maawula ekinyerere ekindeese nga mpunya bulangiti ninawo ensongera mu nsonga keebe kabaka munnange ekyo ekintu mikwano wano gye twalabye lwaki olwana gw'ofunye okugukyajamya mwegyo gy'omanyi nnokoddeyo wano okukyakira gwakyali n'abazadde bakwagala ddunda osinga awo mpuguma ng'ayita mizimu bambi bazadde be nga zeziyita embuyaga nze abo nsisinkanye okumu nga bafunye n'ennusu yesongodde obwamulekwa bwe bumwaziranya omusanga ajula singa nti maama abaddewo bino ebirungi byenfunye naye n'agayako gwa mulina omulanga ky'okumulabya ennaku emifaliso osula ku vitafoomu ne bbiya muzadde we asula ku bideeya munda bya ssubi n'akagoye akooza kiro kuba alina kamu wagagga wadde yeeresanga akanyamasebo n'awuuta entulanga n'ekyayanywa bikalu nga kyamanyibwa akaddiwa singa onooyiga gw'oli muyambaga mwaminda samuweddemu tolimu bwongeera mbisolo okuyisa embuzi kubanga yeewalira nga bagitwala ku ttale ani akutuusizeeyo kalombeka ennusu ye taata weeyawa sukulu fiizi n'ojunwa obusanyusa omuzaddewo obuba butono ndaba kyokka ate ne ssabbuuni amusaba wayubu n'abo baliraanwa baamukoowa dda takyayala omunyu gwasiba abapeeko olimba jjo bakuwana wano oguze bbenzi sempala ng'olina n'ettata ezisuubula amatooke eyo muzaddewo asaba akagaali okugenda enkozi oluusi bakamumba n'akuba akanuulo jjukira kitaawo ye yali omu ku bafuna mpola kyokka yagwane ku mabanja weerera embusi n'akolimbanga nti okuzaala kwamufa bbule nzaaba engeri eyambeerako omugumba omuzadde tagulwa ne bwaba w'amalibu yoyo gw'olina geemakulago tokwatibwa nsonyi ng'omulagamba nno gwatolijjawo omuwundi gw'otafune mu dduuka omuzadde tagulwa ne bwaba w'amalibu yoyo gw'olina geemakulago tokwatibwa nsonyi ng'omulagamba nno gwatolijjawo omuwundi gw'otafune mu dduuka okyawa maama w'emyaka omala esatu n'atuma n'ababaka ogendeyo nga tomuka najja alwala nga abamuwa obuyambi b'ebbali amagezi g'olina gwe n'enkoko ekusingako obukoko gy'obujjeko enkulu ebuzaala addala ogikweke n'eddakiika ziwera abiri oluvannyuma ogikomyewo mbuto ojja kulaba obujaganya nga bulabye omuzadde wabwo bonna ne bwetooloola okwaniriza ekkula lwakuba nti enseko z'enkoko nzibu zakulaba nenye ebisolo ebindi embuzi ssaako ne pusi gwalinamu amagezi obaleese okukosya ddala mbutuufu maama w'omufudde mulabe kyokka ate oli kuzimala yombokera nnusu n'erinnya zakutuumye dda erya nkommane linda looli watula nga zikugeyengula ng'olwofuuse emboozi mbirabo by'endigi ate sinakindi n'obulwadde musse mukago laba bwojja obumpuku mu nzungirira nnyini munna okomawo mbazadde bo tokyali muntu nze kale yadde sirina nnyo lupiiya nkumo naye akakatono k'enninaku empeereza mmami kambeere nga sirina mbalambuleera bwe mbategeeza embeera bakuma emyoyo ddala emyezi mwenda maama wawanirira ebbuto n'omutuuza mu ddagala n'okunywa ebikaawa najja peeruka maama wange kufuuka kala bameka b'owulira gwe mbuto abazijjamu pokafeera ddaga lwakuba nnyina takyalabwa era mbu yaali mulazza omukwano baaba baabuweene yeewuunaganya kukaabya n'ezziga oluusi ne byabakola sebaabivaako kale n'omukwano gw'obuzadde gwe gukyakira gwakyali n'abazadde baagoolina makula obanga tonnanywa sukaali osooka eddadi naye kikoyisha mami yazaala n'alera omuzadde tagulwa ne bwaba w'amalibu yoyo gw'olina geemakulago tokwatibwa nsonyi ng'omulagamba nno kwata olijjawo omuwundi gw'otaafune mu dduuka omuzadde tagulwa ne bwaba w'amalibu yoyo gw'olina geemakulago tokwatibwa nsonyi ng'omulagamba nno kwata olijjawo omuwundi gw'otaafune mu dduuka osoma ebyawandiikibwa mu vanjiri mu kuruhaani ne bayibuli ojja kulaba nti nno yaalitya muzadde we era yaatya mukama bw'abajoonyesa loolizaawo ojja kwokebwa abo abakyala b'oliko obazudde bukulu kale okukukyaya bakadde bawoota eby'ebbali bw'oba olumbye katale kusuubula ngoyi laba w'owunza oleese ffene mu vundu nze kale banyumiza mbu nga nkyali ka bebi bannalwala mu ngeri yasusse mbe wali olabye ngera tewali alina nassuubi nti naawona nze waaliwo eyalyangesegesa okuzingama mungu bambi n'abayambako bw'atyo mpola mpola omanyi lubaale embeera ng'okanya n'enjala nassuuka naye nabaleka ddala seke nga batunze buli ke baalina ntera empone kale buli lwe nzijjukira ebyondeka n'emmere nengula kasukaali n'eri eggaati eddene ezo engege z'omulwera ntwala ssatu bona ennyama ensava ne balya ne badimbuka naye okuggyako ow'obwongo nga bwajjula ssupa bw'ozaala n'osuumusa ojaagaana nnyini gw'ataazingamako oba okufuuka kiwaya awo alirowoozezza omwana bw'atawanya bwe serunjo gy'ogulangayo kakkiro k'embuzi bambi n'omutwalira omukadde w'essemakula n'oyo nnalukwago gwe wafambisa entegetege bw'otakola ekyo ng'entasiima ye mukwano gwo naawe akyali n'abazadde beeyo yenkola abantu bangi abakulidde mu bazibu enjolo n'akula n'abuuza bakadde be nga z'empewo nga baafa n'alaba bifaananyi bangi bafiira mu kuzaala n'aleka bebi ne kataloza ku buwoomi bwa bbeero bukyakira bambi ke kato ne bakapiika amata mu nkopo bwe nnaalabye ku bazadde bo ddala oli mu ggulu omuzadde tagulwa ne bwaba w'amalibu yoyo gw'olina geemakulago tokwatibwa nsonyi ng'omulagamba nno gw'atolijjawo omuwundi gw'otaafune mu dduuka omuzadde tagulwa ne bwaba w'amalibu yoyo gw'olina geemakulago tokwatibwa nsonyi ng'omulagamba nno gw'atolijjawo omuwundi gw'otaafune mu dduuka kyo kigudde mbitaka jime olw'okusanga maama wo obeeya n'ennaatume najja akuyita okugenda gy'ali ne weekweka ate bw'osooka omulaba n'oweta amakoona yadde kabi ennyo ng'era kampi baaba kambaliga keekaakuzaala omuzadde nedda tagulwa tokwatibwa nsonyi kukyatula nti oyo mami nti oba ye taata gwe nasimbuka mu ntumboye bwe ssebo oli wa kitalo naye omuzadde y'ensulo naawalwanyisa abasajja mukaddaadija oyo akuswaza gw'otya n'okulaga mu bannoobo yazaala gw'atemya ng'ebimyaso mbaga bagaliza okukwata bye njogedde basebo be bannyaba ateekindi okubisa mu nkola nja kudda n'ebbaasa z'ebyabo nga njolo nkomawo wiikendi ngenze mu bakadde mbaagaliza okukwata bye njogedde basebo ne bannyaba ateekindi okubisa mu nkola nja kudda n'ebbaasa z'ebirabo nga njolo nkomawo wiikendi ngenze mu bakaddeka Muzadde takulwa ne bwaba w'amalibu yoyo gw'olina g'emakulago tokwatibwa nsonyi ng'omulaga mbanno kwatolikyawo omulundi gw'otafune mu dduuka Muzadde takulwa ne bwaba w'amalibu yoyo gw'olina g'emakulago tokwatibwa nsonyi ng'omulaga